bara huuta en simore didi. Ko dum wadi eden poti beydaade wattude hakkillaaji men no feewi e ko nanden ko mbele eden baasa haytude ngati kabaaru mo malaikaaji di ngaddi o ine gongdi wofbe mo cali doftaade mo be fof Allah fawi e men kugal gal kandigal nden non enenne holono baawirten dadde kugal so tawi en palkisima dandore fonde ni mawnude nden dandore de jomiraado o adino habrude hedinobe be tabitani ende kadi Allah tabitiniri sedam faagu mabbe mandeji e kaawisaaji kala ciirol wondude dokke ruuhu ceeniido de o fecciri sago makko de e nder dum wona malaikaaji di Allah jimni aduna garoo mo kaalateno ngati wondo bindi di cetti mbi
holi fof ko neddo woni saka ada siftoro dum holi ko bi adama woni saka ada reena dum ko saha dabbo kednudaamo lest malaikaaji a fiili mo leful darja e tiddungal a sakki fof les njaabordi makko
so wiyama o sakki hunde fof les njaabordi makko dum firti ko jimnimo e hunde fof hay hunde heddaki ndenne dey en jiyani taw ha hande hunde fof ina woni jimaandi makko kono kam eden jiye yesu mo Allah ngakkino malaikaaji saha dabbo ene fiila leful darja e tiddungal sababunde kaadeeki mayde mumki hono non e dow mojere Allah o yarani yimbe fof mette mayde e nder dum ina haani tagdo fof mo fof wodani anni yinodo nanude bibbe hewbe e darje mum o timmina pittudo lawol dandore o timminira dum njaram mette ngati cenno o e sennabe be fof ngiwi koy goto ko dum sabi o hersani noddide be bandirabe nde o halata dum do nde
mami habru indema e der bandam en mi manate e hakkunde dental he
o wi kadi
mami faw e ma holare am
o wi kadi
bodoni min e bibbe be Allah rokkimi be
hono non tawde bibbe be ko tew e jijam kanko ne o rindi e mabbe din baadi ngam folde jommaide o hono ibilisa o folira dum mayde makko e ngam tongide dendangal be kulol mayde tonguno e macungaagu ka dingurna mumen be ngati ina laabi wona malaikaaji o ari wallude ko iwdi ibrahima ko dum addani mo nandinede e bandiko en be e kala fannu mbele o mo laato horejo yettinobe sadak jurum dero aadi yanke carwowo Allah mbele bakkatuji yimbe ina jafe ngati tawde kanko e hore makko o yari mette ndewo jaribande omo wawi faabade jaribabe.